Nimetoka mbali kukupata huku uliko, nakutaji heri japo mimi sina kipato. Nimeona cash mapenzi cash cash, sihitaji cash kupenda cash cash. Moyo wako cash cash kitandani ash, ukinipa ash ash unataka cash. Kiuno chako achosh unajua mapish. Zungusha mama we, zungusha mama we, zungusha mama we, zungusha mama. Ijelishu mekwanda na wangapi, ukipenda boga kula na jani lake. Sisi mizi moja tobo moja uliona wapi, yapo kila kilinge kina mganga wake. Ijelishu mekwanda na wangapi, ukipenda boga kula na jani lake. Sisi mizi moja tobo moja uliona wapi, yapo kila kilinge kina mganga wake. Fanya kama unainama unainuka, fanya kama unainama unainuka. Aya binuka kidogo, katika kidogo, manua kidogo. Aya binuka kidogo, katika kidogo, manua kidogo. Mchezo haitaji asila, nikiona kinundu na kuachula. Miguu tete na tetemeka, mikono waka waka moto na waka. Mdomo wazi wazi unapanuka, mahabaya na jaji chori na funika. Pila kikisata mashine na waka, kizari na tanda siku na ingia. Hata kama mtame mamota niwa. Aibu mama we, aibu mama we, aibu mama we, aibu mama we. Aijelishu mekwanda na wangapi, ukipenda boga kula na jani lake. Sisi mizi moja tobo moja uliona wapi, yapo kila kilinge kina mganga wake. Aijelishu mekwanda na wangapi, ukipenda boga kula na jani lake. Sisi mizi moja tobo moja uliona wapi, yapo kila kilinge kina mganga wake. Fanya kama unainama unainuka, fanya kama unainama unainuka. Aya binuka kidogo, katika kidogo, manua kidogo. Aya binuka kidogo, katika kidogo, manua kidogo.
Aya sasa tuene meneje simple habari wanayo kaka basta, watch out there oh. Dalais wambio siempre na kaja tena weka
Records dope.